ngeke sahlukana mina nawe kuphela baby uthando lwethu ngeke lishabalale mina nawe baby tina sobabili ngeke sahlukana.